زمنا مينا جبريل وكجا وليوم بك محمد صلى الله عليه وسلم أجانغ الله جل جلاله أملاك الدجال رشابا مريت الدبب بك وبفوا الله سبحانه وتعالى ngabulese ajayigirize abantu ensonga ezibakwatako ku ddiini yaabwe oba embeera gye bateekeddwa okwekuumirako batuuke wa Allah waabwe nga Allah abasiimye mirundi mingi gye yamalanga ajjewo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'aleeta amateeka ga Qur'an okumala ebbanga lyeyamalira emyaka 23 okujjako kwe yajjanga yajjanga zemubuulira biki Allah byamutumye ajja bimugambe ng'alabye Allah nti ebyo byamugamba bijja kuyamba abantu abaddu be yatonda mu bulamu buno obwensi olwo leyajja gyali yamugamba n'amukoola mu linnya lye lyennyini n'atamuyita mbaka olwamugamba nti ya Muhammadu wange Muhammad n'amugamba nti ish ma shitta wangaala ebbanga lyonna lyoyagala oba oyagala buwangazi bwa myaka emeka Allah kkiriza wangaalanga bw'oba oyagadde n'oluvannyuma lw'obuwangaazi obwo Allah bwakuwadde bwa myaka 5 oba bwa myaka 14 oba bwa myaka 1000 oluvannyuma lwa byonna fainnaka mayitun ujja kesenja ng'oli mufu wangaala emyaka 10 wangaala emyaka 8 naye fainnaka mayitun oli wakufa Nuh alayhi salam yawangaala emyaka mingi n'abantu be bawangaala ebbanga ddene naye era enkomerero y'obuwangaazi bwabwe Allah yabajja mu nsi Allah yagamba mu Qur'an ng'abuuza abantu batuuse mu maaso ge n'ababuuza nti kam labistum mu nsi mumazeyo emyaka emeka bamba Allah gani bagenda mwanukula bamugambe nti adada sinini myaka gyetumaze mu nsi mingi nnyo naye ng'emyaka egyo gyolaba gye bamaze mu nsi tebagiganyuddwamu tebamugamba nti adada sinini munsi muno tumazeemu emyaka mingi tetuyinza kigeraageranya newankubadde nga mubungi bw'emyaka gye baamala mu nsi tebaganyulwamu mu aya eri mu suratu Al Imran Allah yagamba nti wala tahsabanna alladhina kafaru tebalowooza abaddu abali mu nsi nga bawakanya amateeka ga Allah nti annama numuli lahum kyokubawangaaza kwabwe emyaka nga mingi khayrun li anfusihim tikye kirungi mutokuwangaala mu nsi ng'olinamu emyaka mingi tolowoozanga nti ekyo kye kirungi gy'oli Allah gati innama anumali lahum waruwa muddu gwempanga aza liyazdadu isma gemiaka jejo Allah jakuwadde ajikuwadde oyongere kumazambi golina gemiaka Allah jakuwadde obungi bwajo nga Allah ajikuwadde oyongere kumazambi golina maseka bangi akubalira myaka nga bwali mukyenda bwali mukinaana nenga emyaka egyo ekinaana gimalidde mu bidaati talina mugaso kitaawo emyaka ekinaana ekyenda gyewaana najo sheekhe w'ekitambaala kyasuulira nga yakisuulira ali mu bidaati bwatali weerwa Allah omumwagenda omumutwalira naye mugambe nti emyaka gyowangadde egyo fainnaka mayitun essaawa yonna ejja ojja kufa naawe alina emyaka ataano alina emyaka asatu alina emyaka ana obuwangaazi okwetoloolerako enkomerero ya byonna kufa ekyo tekyeyibaalanga nolowooza nti olinawo onookiwonera omumanyi omukiyava agamba abaddu nti obanga oyagala okutegeera Allah weebuuzanga ebibuuzo bina ebibuuzo ebyo byebuuzanga bwofunanga ansa yaabyo ggwe kennyini kikuyamba okudda eri eyakutonda webuuza ninavaawa ekyo olitegeera giwava kikuyamba okulongoosa yendagawa kubanga buli omu lwawangaala mu nsi alina gyagenda olina olugendo lw'otandikako ng'oyingidde ku mugongo gw'ensi naku maama wo lwakufulumya mu lubuto lwe n'ojja ku nsi kuno otandise olugendo lw'ogenda okutambula naye si lwangu luyinza okuba olw'okukaaba amaziga oba olw'okuganyulwamu kyavanga nti wangaala ebbanga lyonna wangaala emyaka gy'oyagala naye oluvannyuma lw'obuwangaazi obwo kyo ekiddirira kufa innaka mayitun wa innahum mayitun hammadi oli wakufa oba oli mufu n'abantu abo boolaba bafu oli wakufa kyekyatenderwa umaru ng'alaba kinene gyali okugamba nti omubaka afudde n'agamba nti anaagezaako n'agamba nti anna muhammada kad maata muhammadi afudde adribunka njamu mutemaku omutu naye abubakari weyajja waali n'ayimirira mu mugongo gwe n'amugamba nti man kaana yabudu muhammada siraamu mwenna abakuŋŋaanye omuntu bw'abanga abadde obusiraamu abukola lwa muhammadi fainna muhammada kad maata muhammadi afudde naye waman kaana yabudu llaha omuntu bw'abanga abadde okubeeraakwe mu busiraamu buno ng'abeeramu ku lwa allah we ye yamulagira abeere omusiraamu fainna llaha hayyun la yamutu allah mulamu tafa kyava musomera aya eyo nti innaka mayitun wa innahum mayitun naawe wangaalanga bw'oyagala emyaka gy'owangaala ojja kuva mu nsi odde eri allah nyo olunaku lwonoosiba olugendo lwo nongeri Allah subhanahu wa ta'ala duwali tegera tisinga sawa angara wala tahsabanna alladhina kafaru tibaroza abawakanya amateeka ga Allah kyokulekawo emyaka nga mingi kyekirungi gyona kulekawo emyaka nga miki mingi tyekyo kyekirungi gyoli okubera nga Allah akulese otanakutta kitaawo waali osanyuka nnyo ngogaye muzeeyi alhamdulillah awangadde niye awangaalidde kuki ekyo kyebuuzanga muzeeyi awangadde naamu awangaalidde kuki emyaka egyo gyonna ku buganda muganda nnyo obusiraamu bwasanga muno obwakabaka nga mwe buli bwe bwajja bwakoola abantu kuva ku bwakabaka bategeere Allah bwagenda okuyingira wano nga obwakabaka bugira ki bwe bwajja bwakoola abantu kuva ku bwakabaka kuva ku busamize bwe balina badde eri Allah fariqan hada abamu baluŋŋama wa fariqan haqa alaihim dalala abalala bakakatwako okubula abaalimu ne bamanya Allah waabwe be bajungu tebategeera Allah waabwe ne baluŋŋama ne bafa ne bavaawo abalala baagaana ne basigala nga babuze nabo ne basigalawo nga bakyategeera obwakabaka kyekikulu nga tayawula wakati wa la ilaha illa llah muhammadu rasulullah na bushiriku nga yalowooza nti bitambulira wamu kati isma shitta wangaala emyaka gyoyagala naye oluvannyuma lw'obuwangaazi obwo abdullah jakfa nanga nti ekyokubiri kyeyannaamira yangamba nti ya muhammad owange muhammad i'mal ma shita kola kyonna kyoyagala kirungi oba kibi kola i'mal ma shita kola buli kyonna kyowulira ngaokyagala naye bw'oba okola obanga mwegendereza ngaotegeera kyonna kyokoze majiziyun bihi bajja kikusasula kola kyonna kyoyagadde abdullah kola kyonna kyowulya ngaoyagala kirungi oba kibi kola naye buli kyokola manya tebajja kusasula mulala basasula ggwe mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo faman yamal mithqala dharatin khayran yara muntu anaava mu nsi ng'ayina akantu konna ke yakola nga kalungi allah agenda kukamulaga waman yamal mithqala dharatin anaava mu nsi ng'ayina akantu konna kaakoze nga katono nnyo naye nga sharra nga kabi yarawo genda kukamulaga tosuubiriranga mubyokola nti obikolanga muli mu gurupu nti allah agenda basasulira mu gurupu la buli omu amusasula ku lulwe yauma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha mutyo olunaku buli omu lwanajja nga yerwanako yekka nga gurupu teriiwo wabula byokoze bivunaanwa ku ggwe teriiyo omulala gwe bajja kuvunaana atali ggwe kati imal ma shita kola kyonna kyoyagala. Allah bwe yali agamba omubaka we sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti bagambe Muhammadi abagoberezi baabo nti imalu ala makanatikum, yabange bagoberezi bange kale buli omu akole nga bwalaba. Nabagamba nti inni amilun, nange nkola ebyange, nti ebibi byakoze sibi ebyaffe. Inni amilun fasaufa ta'lamuna, mazima ddala mujja kutegeera, mujja kumanya vanyuma lwokukola byonna bye mukoze, man takunu lahu aqibatu ddaari, ani anaafuna ejjana. Gwekolanga bwolabye, beera mu busiraamu buno obuzanyiremu, nemanya ti buli kyokola kyotuusaako engalo, fa innahu majiziyun bihi, Allah mwetegefu ajja kukusasula nga bw'okoze. Tunuulira aya eri mu surati Fussilat, nga Allah agamba abaddu nabagamba nti inna alladhina yulhiduna fi ayatina, oyo yenna ali mu nsi muno ng'awakanya amateeka gange, yenna ali mu nsi muno ng'owakanya amateeka ga Allah, yakugamba Allah ti la yakhfauna alaina, tolowooza nti weekwese nnyo sikulaba, tolowooza nti oli wala abata. Tabuza nti afaman yulqa fi nnar, bange baddu bange bwe nakukwata ne nkuteeka mu muliro khairi, ekyo kyolaba kye kirungi gy'oli. Bwe nakwokya ekyolaba kye kirungi gy'oli. Amman yaati aminan yauma alqiyama, oba oyo gwe naleeta nga muwonyeza omuliro muwadde ejjana ye mulungi. Abdullah, singa Allah nakwokya omuliro ekyolabanga kye kirungi. Khadija, singa olabanga Allah akutadde mu muliro ekyolaba kye kirungi gy'oli. Oba bw'olijja nga akuwonyesa omuliro kye kirungi. Laba ebintu bibiri, abushari bbiri Allah zawadde omuddu bwe yamala ozimuwa ya Abdullah ya Yusuf Abdallah Sulaiman, egati imalu mashitu, kolanga bw'oyagala, kolanga bw'olaba. Nebyonna byokola inni bima ta'amaluna basir, byokola byonna mbiraba. Kyagamba nti kola byonna by'oyagala naye ng'okimanya oluvannyuma lw'okukola Allah ajja kukusasula. Tebajja kusasula mulala wabula bajja kusasula ggwe. Onosoma aya ziri mu suratu Ankabut, Allah yali ayogera ku baddu abakuffaaru engeri gye babuzabuzaamu abasiraamu. Ga Allah yagani waqala alladhina kafaru, abakafiri bagenda ne bagamba abasiraamu mmwe ittabiu sabilana, mugoberere enkola yaffe. Ittabiu sabilana, mugoberere enkola yaffe, mukwate ekkubo lye tukutte. Ekyo munakikola ne mugoberere enkola yaffe, ne mukwate ekkubo lye tukutte. Walnahamilu khatayakum, tujja bakwatizaako ku mazambi gammwe wa Allah, tujja bayamba. Ne Allah yagandi wamahum bihamilina min khatayahum min shay, songa ate tebagenda bayambako ku mazambi gammwe. Agamba jangu tubeere ffenna mubtadi wakuyita ku mawulediye, mukufaru akuyita mulumbe n'ogenda, goberera nze. Bwetunagenda wa Allah tugenda kubayamba. Ne Allah yagamba nti wamahum bihamilina min khatayahum min shay, babalimba gundi gose kubanga bakusindisa omukette nomaliriza nga ayingidde entaana ewa Allah omusira omukafiri ono eyakusindika onoonye omuntu ono tagenda kukuyamba ojja kujawoozaako wekka bwomu bw'aba kitaawo yakoowoola kimwana wange jangu tusome edduwa ya jjajjaawo oba siika yakuyise kyogoberera nze wama hum bihamiliina min khataayaahum tosuubiranga tiseeka ono alikwetikkirako ku nguguuyo ekitamme babayita mwaby ennyimbe abamu mummwe mulaba bulabi mujja ku makya abamu mummwe mukeereeyo ne mugendayo nga bukyali mubeera mu busiisire eyo ne mwekuumira eyo naye biki bye bakola olumbe kye bayita olumbe kyeki seeka omubi ennyo gwoteekwa okuwala n'omugambe nti seeka onzise akkeeza ku makya ne bamala okusamira ekiro ne bamuleetera omusajja nagata ila hadarati habibuna muhammadin mustafa sallallahu alaihi wasallam alfatiha era siika bwajja n'asanga abantu bano basumika bakyamu envya kati ebyo mubikolanga kiro nga ffe tetunnajja seeka akakasa obushiruku bw'abantu bali nti abumanyi sheekha ayomba lwaki bino mubikola ffe tuzze ebyo bwamwe twabagamba mubikolanga kiro batudde mu kidaala bayita omusika aveeyajje balaba alemeddeyo bakyakukuta bamaliriza ensonga tannafulumya lumbe tebannamumwanviiri tebannakola ki emizizo gyabwe egy'obusiruku bwabwe baseeka bagimanya abagamba abantu baabwe kyebye twabagamba mubikole nga nga tetunnakola ki muhammadi gwe omubuyabuya alowooza obusiramu abuzanyiramu kubanga olabe seeka asudde ekitambaala oli mukasiisiro nyo kyayi ebyo ebitambudde tobimanyi naye obukafiri obwogenda okutuulako ogambe nti alfatiha ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin iyaka nabudu wa iyaka nastain allah gwowekkaggo gwensinza ihdina assiraata almustaqim siraata allazina an'amta alaihim nteeka muggube golokofu bwati omukufaaru bwakola bwamala encyafaaza n'ayimirira n'asaba bwati iburahimu bwakoze bwakedde encya seeka n'atuula n'asaba naye omugata gairi lmagdubi alaihim waladdaalin tonteeka mubaabula nga tukola byoyagala abdullah zanyira mu mateeka ga allah abdullah kweyesa engweye abdullah genda mumawuledi teekayo amagezi obuuze lwaki nabbi yakolimiranga mubtadu buli jjuma nga tajja lulimiro wano wailanga amukolimidde okutuusa ebbanga allah lwe yamutuma okutuusa lwe yamussa mu ntaana nga tava ku mimbaliye wano nga tagaye nti allahumma ahlik elkafarata yabagattangawa egati allahumma ahlik elkafarata walmubtadaata walmushirikin abantu bali basatu teyavanga ku mimbaliye wano waila nga ayolekeza ekikolimo kye eri abaddwabo lwaki teyavanga wano waila nga agambye nti abange mbalamira iyakum walmuhdathat al umur abange mbewaza mbekesa mbesambya kati imalu ma shitum oba ogenda mu bidaat genda lasta alaihim bimusaitiri tewaligo bajja kukwata lwampaka ntogenda tewaligo bajja kukwata lwampaka basale empale ye taliyo imalu ma shitum kolanga bolabi ne inni bima tamaluna basir byokolabiraba oba onywa taaba oba oli mwenzi oba oli mipiira oba oli muzaala imalu ma shitum kola bwoyagala wallazina hum ani llagwi muridun mukkirizayoy